Ça se pète, ça pète 10. La moule à poids. Radia, platiam, Neslevel. Kona makhasi, kona mi stress. Shibizu stretching, a fuck shibizu case. Tala giba chelu gute hamas test. Wazalia, wazalia.
Masa spetsa bantwana, spetsa ubumnandi. Ezinye ishisa amadamu, uchitha amadampi. Dala sitshela ubumnandi, buse mlanda. Wazalia, wazalia.
Siyawangane nongala, ingane phethwe ngala. Idudla nelento, isinto esibuzwa ngala. Ezami iphlome ngala, imali phethwe ngala. Ibrandi newhisky, kolo kudliwa ngala. Dlala ngekhanda, dlala ngekhanda mothada. Kumani spend, imino phetha amathenda. Thina siyaphila, siyaphila, lana siyazwisa. Lana siyazwisa, walahle umntwana ngiyamkhisa. Dlala kancane njenge-advert. Sebenze crushing phetha abantwana. Shunga smela kanjani kusho isikhupu sokusha nekuthi labo baby baphenduka nami ngapha nginto edukile bangifuna ngapha nangapha bethi wes lo mntwana ngiyamgqema next map wena hamba olala musuloku zela ngephapha khona amahasi khona mistress shibizu stretching ngapha shibizu ikesi tala ngibatshela ukuthi hamas days wozala wozala
masa siphetha abantwana siphetha ubumnandi ezinye ishisa amadamu uchitha amadamu Dala sintshela ubumnandi buse mlanda wozala wozala
Ziyaphihlika ziyaphosho khona ama-fly per night. Ngidwadla ngo-7 mangunebhadi ngishomba amagesi. Mangena ngihlala ngaka-left khona ngibiza ka-right. Superman Ben 10 othi ngibaxhophe ngogesi. Shaya ivosho ngivuke ne-Steve ngididise nge-bang. Ngibathilamule boy kushubile sebeqala i-fight. Othi ngifudumeza inkondo jana adlulisa i-light. Hey boy awukahle ngamakhotha uboni ngiphethe straight. I'm drinking and driving nivele skiphe lock shit. Biza amajananda ngiphethe izinje jaldin. Island umapaka bheka ngiphushe i-passion. Isipotshini izihlo baba kuhlale sokusina. Ngikorobhekile ngisedubane kodwa umqondo usebay. Angihlabe ngibuya ngizolala nginga ama-tray. Morning bang sayiphabaza sithi hi bo hey. 626 baba siphahlakile until today.
Khona amahasi khona mistress. Shibizu stretching ngapha shibizu ikesi. Dala ngibatshela ukuthi hamas days. Wozala wozala.
Masa siphetha abantwana siphetha ubumnandi. Ezinye ishisa amadamu uchitha amadampi. Dala sintshela ubumnandi buse mlanda. Wozala wozala. Ngena senkele ngeqeka ngeflow ngesasa ngiyakubeka. Siyaphuza siyabhema then siyodoba abantwana. Ikhanda liyakenqeza machira yangimemeza. Usiphakamele nge-6 phela soqalaza. Yanasa ukuthi nachansa but sifuna ukuyithola nokujola stopo sesirola amaqola. Here we go again life is a game. Maphuza ubhiya nje bazophuza ugas lapha. So figure it out wekele ne-sound to break the boundaries. We love in it wekele ne-flows we make it a thundering. When I deliver uthola msindo baby born dead umafokotelo hlanganisa amathamba ekushobozela. Ngiyadala ngiyadala nokuthi ngiyadala i-punchline ngayithola mahhala u-BMC nolamulasa ayigcobi number. Next level up in this nepo gas. We keep it raw with his metaphors. Bazo gwali gas.
Khona makhasi khona mistress. Shibizu stretching ngapha shibizu ikesi. Dala ngibatshela ukuthi hamas days. Wozala wozala.
Masa siphetha abantwana siphetha ubumnandi. Ezinye ishisa amadamu uchitha amadampi. Dala sintshela ubumnandi buse mlanda. Wozala wozala.